Bukan pernah komsu. Buka tajiri. Buka maskini. Babarani hadis.
Oke, basi.
It was nice, but it was busy. And I came home and kind of crashed, and I went to bed because I had to get up for work today. And today I was on patients again.
It's lunges.
Bon. Buka tagiri.
Hai, hai.
Buka tagiri. Adungana. Mfalume adungana na warumawahe. Wande sahani wakondofuma nyuni. Wande sahani hulu wakondofuma nyuni. Wafumu nyuni zao valeta msoni. Wakia mtu watamare poti. Pwacha. Mwarumwa hewali warongo amba wangali ya uzi waono mtu mama. Mtu mshehule mpiuri mzungu na mele. Wamuhiri mfalume, mfalume kungali ya mtu mshe tule, babweni tule. Amuja vale mfalume, aku asundre nzaka wambia shuka humu, mjeni ulole. Amuambia wa mimiko, sigadabo ti mpaka wa mimi, ubabiwa vangu, mingoni vangu. Amuambia mba shuka, utobabiwa, shuka, ita para utini na umri vale, amuambia hani babi. Ahiri waruma wale mba, hana mjemu mbabi, mshe wangu mwenye warungu amba, wa mimiko, mpaka diwa otaha ulole. Mambela haba shuka, jenu babi ni kanto shinga, au kuja rahuti harimu efitako randa zatu, amba no, mpaka ni uwa weyao. Ajali, ya imengu na mneni, ambabi, amombabi, na vale le gini, imroso nyonga ya hemoja hunu inverea. Amroso hemoja hunu jau, taifoto wa hunu na hunu wabere, tuwa temsha hemoja hunu. Wande, manungwa hana rila wenu, wande, tamparanzi ya niwa mwambia mtu mshe ule. Ambabwe ni, shuka vanu ni uwe, beti le mewa. Gini le ni mwambia amba, tumeshuka vivo. Tumeshuka vivo, kali menjangu, kali menyangu. Kamto ya kwetu, mitu mikuti, mitu pakomba. Tumekuja kwetu mwanamme kunambia shuka.
Hai lolo wana, hai lolo mwenye.
Mwende huo wabuni. Manae babo, amba tikazangu oho na kutupa miri yangu miunda na mikuti. Wawe mwenye unambia amba nishuke. Tishufu ujao nitia mengoni. Basu wa mtisu hoya mpaka nivahali utenda unagonyo. Wande, tawa mparamba mbeli hule wa mwambia shukavanu, rihowe berileme watijahari, rihowe wa mwambia, timewa vivo kalimenyangu, kamto ya kwetu mitu mikuti mitu pakomba, timekuja kwetu mwanamme kunambia shuka.
Hai lolo bwana, hai lolo mwenye.
Wande ta wapara wababu wala hula ule shungu. Wande ta mpara karoni, abele hali buwe moja. Mbandrambi wana nyangu wabinge ngoma, na mbiwi, waja wa mrenge mwamao. Watie na karam na gonyoho. Basi mwamu wale wabinge mbiwi na vale ama zamson zidam, tazo nduwa. Wasufa wande. Wande tampara lombia bweni, shukava nuntani ndi na swali. Amwambia,
Time swali vivo kali menjangu. Kamto ya kwetu miti mikuti mitu pakomba. Time kuja kwetu mwanamme kunambia shuka wana nyangwe.
Ayolo wana.
Wandeta wampara karibu na lidago amsonzoe damu tasufa ngoma zile ziwamba na mishe ngoma bemfalume asufa legini ehe ndinge kitakuma mti ya lotu wa kitako na ligini la mengoni ati wa kitako ni ta ajada goni andi wa enda za ube mtuo msonje damta ziduwa nungwa timeso nga vivo
timeso nga vivo timeso nga vivo kalime njangu kalime njangu damta ya kwetu mitu mikuti mitu pakomba timekuja kwetu mwanamme kunambia shuka ai lolo bwana ai lolo mwenye
basi washata wamoti wapani mfalume afu watu walozimba waisa waambiwa mbalava vortari mhose kakiri ambiwa lava vortari kafani kakiri ambiwa lava vobe jana za tsortari dzera dzihe kakiri adzua vale mfalume ole asundo dziwa na ligini la mengoni yae ata watu andre vale wamjua wamumtia kaburini watsohomla dzala wagorongwa zhavo ikwari ni shipinganyu tsia amisenda dzamu ana ringale
vortoendi
yeuto
They really enjoyed listening to kindergarten. Of course, all she had to say about it was nothing much. You know, what you did today, nothing much. I was kindergarten. It was all right. It's about all I got. It's from all about it. But, she's doing just fine.
And I'm here. It's in there.
Kara mfalume wande malavuni wakondo fumanyi zao. Andeta muparahulia paramrunda. Autunu tungwezia he aisa. Autia mihono na mneni, atia na mindu urinindu. Arenge hirizia he. Motia mrunda ule ne ugawa mtumshe mwabu. Ambola. Amlola mtumshu wa heule, ambingi dagonede, ika mwana mfalume na mwana watagiri. Mfalume katia jana mtumshu wa heule dagoni, bula kukoli kondo vala moro. Kukoli lele nre vale lisu vala moro, avala umoro tamo zinga unu mtumshu mo, pe, avala abama wale tamsoni mtumshu wa renjo sawa mbuwa mwanda jana koko. Neka uzuri wangu ndio ubamisa na wewe wangu. Leo siku mwezi mbwa umija kwa kwa hini. Ahimi alimwambia mwana atagiri mba mwana atagiri mjiku wangu. Mjiku wangu mwana nyangu tende hama mfalume na kondo wala mwana moro. Tono mtu mche mwote. Mbongo wapa wala naji. Wode mtu mche wa mfalume.
Kana kuna watu mpaka nungwishi kuku.
Jesta ubi. Tagiri ato boila mba intaroni. Unre wadzikia mba uchi hurumu wabondu wazime turune biskia e. Ritaari nga jongaleroni. Mbumole andre o. Areme mlongo vale uli ambia tamuja suja mtumshe mo. Pefali abamaraha. Mtumshe uli amambia mba nekawa mizuri wangunu. Na wewe wangu nenyo liangu ndia ubamisa basi hima mwana damu. Ahimi andrezali mwambia mtagiri mwana atagiri mwa kweli. Haya, mwana atagiri ule anangwa nchofanya jeje basi tancho mparao. Vula koko ule mwambia jau enra hireki. Pia zinyamazale menguni jenazo. Arangwa na mneso mpara koko. Nisenda na mazime, ambana kojo mazima mwamangi. Rijeri ngadze skumbili charu, katule mtumbara. Andre hule, lungana na mabwe ya hewa andre hule. Alore mamlongo, toto, hula abwe moja. Jeje, amba nsani hadisi na mfalume alawa. Jeje, amba vanu, kusugina koja vanu. Sikiari ulola, basi nakojo mazima mamangu. Rende ranga dzeo, nsumaveti ranga dzeo, wabale pole o ranga dzeo, andaona nina wangu mtumshe. Amba dena mne bena mrema na mwende skuta rutu mje uzo mbudise. Amba ewa dena mne. Dewa ikaoneha washtu hiru abuibui. Arengwa tuwa harimu abuibui. Avingwa andreha watagiri huli. Andreha umana watagiri huli. Aloka siku ya handra kaja, siku ya vili kaja, siku ya raru kaja, siku ya ne kaja, siku ya tano kaja. Na vale wanra ule, ule mwanata giri arenge mshewa he, na mfanya boila, mtu mshewa mfalume, vale alomlola. Avele ha boila, enra mrenge vo, mshewa ngwaje, boile la muenda mwanata giri arenge mba oparava vode iroho yao. Nisuhure mabulivera nukatero. Arudia ndremba tendre umfalume na kondro ulawa mtagiri anambia shia omba na muendra tasipara karibu na libaraza la yasunu ula jorongwa na muendra oho na vale mtumsholi yasulila tota aja mpare mmewa andre arumu 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 ahe ale wale takumu kampara andre wae wae ata mpara wamba wamba kuzungu ya jali yao na mrenge tijimi terezio tijimule arudia ndre zahe. Alo para koko alambia koko shauri vanu mshe wangu utagiri anvo shae nensu mta mshe wangu sumbenza amambia mba hirazi nyunyi pia ujozi ngulide babo uone kula nyunyi enza kaulinge ma ya tompara o umtu mshe ahirizi nyunyi pia ma kwa hii kwa hii kwa hari hanam utosindo mparia mshe wangu ambabu so shinda hapa nyaroni hata hali utompara mba gwa gwa ale ndaza hata nyunyi zikomo pia kwa nyunyi hirwa keu keu amwambia keu keu kuto shindo fanya tongo tamparia mshe wangu arangwa nto shinda mfalume uyo utofanya jeje arangwa mba nto ya tanpare wingu wa saba nishuke tanpare shivandriati ya saba nirane tasa nifanyi huuuu esa nsorongu amba tunda wali muti tunda wali muti twa zombo zetu twa zombo zetu mimi mtendeje muti kwa kwa bon ni wawe kamwe foto haba kwenye kewi enze ilo parambuka mbiwa shizungungule babu mrabani ya mfalume babu hata giri babu alo limbala vale na vale mshu mtu msholi ya sulila tuno sakari ya jao na mabaraza andre kewu kewu arongwamba zombo delidayo roho de hiri zile abali ako imba imbwele tamwe sa kosho vakwa shtu moja ata lidayo likomo mwilini vale hiri zi sujorengwa kewandri tapara uri de mkoku o aina libari la ho tai sujarongu jaketi vale narongwa
Kongoja, Kongoja.
Ah, vale a sonda vacua irizi, a moro vacua irizile, um tunchole a soga o rabo um raule, só na irizile de amtia iroho, mas a mo para irizile ne a soga o amrunra, um baile sumenya menya, mas vale a sonda renga irizi. De a huissa, André, mas. Irizi, mtu mshole agaoha mrunja, madaria menya pia, mkagirulia vangaruha, angamia pia. Andrezae alumwambia mfalume mbazi yao tifanya, jao nwa zile, amba mtu mshole agaoha. Irizile ni ya mtia iroho, agaoha mtu mshi. Anarifanyiri ngale pare.
This evening, after I got Zoe down and settled, and that took a while, because you know when she's tired, how she horses around and keeps coming out and has excuse after excuse about something she just has to do. She didn't go to sleep.
Mkamtunakom tu.
Hai hai.
Mkamasikini.
Hai hai.
Mkatajiri.
Hai hai.
Kabarani hadisi.
Dani.
Dani. Oh, Shiwanu. Vutika kuhu. Kuhu ile isha idza. Idza vale majua ya mengi ya idza juwa ibu. Ule na mnini. Jwa ilile likavale kuhile fufu. Pia majwa yale jwa ilile kalifusa. Mwenye wali vingi ya mfalume wa mfalume. Kwa jwa itilini bule kaparolona. Uyangu ifusu pia majwa hii. Mne alishi jwa ilini. Mfalume arongwa koni mbelo. Mfalume alolifanya atongo vale talifusu. Lamo fusa alifusu kukui bule siku ile liparajao. Kukwile la mparajau, lila wabonzi ya malinyi, pia wana kuhuwa tituwale. Watu waja mwambia mfalume, kukwila ulichuja wana kuhuwa tituwale. Mfalume wajibu amba, kukwilo langu, na wanyu wangu, na wana kuhuwa wangu, wandezao. Wakavale, talingili anasali waralua mnyononi. Mtu akurala mwana ya suma msa kujorengwa vaku, akodiwa. Mfalume, kukwila ulisugia na watu anduwa msa mba. Hale don, kukwilo langu, na wana wangu na iwa wea homea wangu. Wandrea kwenra zao. Atalingili anasali wandra umingi. Ajufu, mfalume sabu kukwila ulisugia na watu amba wana wangu na mwende zanyi. Atangili anasabu ule, Awaji futa msoni kukwilile, ligauha bule, ligauha manadamu, ligauha tutibule li ugozo, wajwa gozo.
Kaimenya.
Bogoni kugozo, liramula kaja, utali bule, gunilo vendre mroni, urde mrole vale. Na mrole, kude mrolo na goni vale, watu wabu wa maji. Likondo bali ya gozole mro. Kikondo bali ya jamro, mpaka kondo fungwa mwana damu bali ya mungia. Volu watu wako para wako wa maji, wako tia tangenu, tia mabianu, tia zikelenu, tia mbosu, tia. Ata anasawa kwa mpeda goni baki, kude mwana mfalume. Vula mwana mtamfu mtu babaku. Biri ya dagoni vali ya nyira. Lumambia mama, tongo ilio vanuma yangu. Nifanye mware, unifanye na kujula majina ule ginile. Mwambia hii mwana wangu. Watu wa manana manu watu. kutuma nangu kashiro ulagi nilo. Mfalume wajona bunduki wabona zitubole za ula. Nekashinra ulagi nilo. Dewa oso shinra manangu wa mna wawe tunahuza. Saundi wajiwe mba mama nifanyi mwari. Takali tu anla uwae. Andre wami nifanyi mwari nalikushula maji. Nenisela na fopanga. Andre alufarampuwa nguwa mambo. Mambo wayo kwa zuma. Andi wale mambo wa mwambia nda mpare madikolo vavu wa hukuyo panga. Andi ya madikolo wa mufa upanga. Alure mabweju voro. Wa mwambia nda alishebani. Alishebani ya mundo kwa upanga. Alure mabweju voro. Mambo wa nguwa mwambia mundo ufanya. Alufa upanga ure mabweju kwa voro. Ure miripia manga kwa voro. Ajani mba ya mama nbio mwari. Mba hawa. Mwazi wa panga jodi. Kuminilala mwini, amba mwari na mwini watasani, amba nalikujula maji. Andreo, kuzisoni mwa maji joko, atia maidebe, tu, atona shimizia. Alosoma duwaza hevali avuzia upanga ule, takia raditi radipe kutu, wata mtina kia guvu. Nira ratina nuka, warimufunu kama na dambanu. Daratina nuka atamsonia mwana mpiga lawa. Bismillahi rrahmani rrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli ala salim. Alina nabanga wa. Arrenda. Arongwa namjua. Gini andre zahe taparao aluga zwarda la ustwa haja tami mwana mwana damu wahadwa mwana mwana damu mbe mwambia tami bako kwa tonana leo ala ule tamuto mre mpanga ule awa mwambia ngeza mwana mwana damu amwambia baba na mama kanambia jao hajunumwe baba bangu na mayangu kanambia jao panga sita beti saba enda uji Andre, aluga zwar hastrahe malalao. Aketu Wala mabesa farzini nto shinda. Aja, wahabi mwana mwana damu. Amwambia tami. Waa! Amkutuwa istuwa zile tazi parasita. Damo parasita liubu. Amwambia ngeza mwana mwana damu. Amwambia baba na mama kanambia aja hajumumwe. Amba babangu na mayangu kanambia jangu, panga sita, beti saba. Haya. Damu wa mwite, tete, rungwa. Namje! Namunize, namje! Rangu mangia, jumba kunikula. Enge amwambia engeza ntwani engeza mwana mwana damu amwambia no baba na mama kanambia je hajunu mwamba amwambia mba engeza mwana mwana damu na mtu ntwambia wasia arungwa na mbirabuzi wasiao amba engeza rabuzi bune ntwambia wasia amba na mbirabuzi wasia arungwa basi ntueleza
hajunu mwamba upanga moja
kutwa kushayi adume anguini wairungie bangani atasuku saba uipaswe vanu Tuzile nazijia, pia zinyama zile, na anadamu wale, wanatale, pia na menyu wale, na mababanyu wale, watola wabana. Awambia na kutatu ngurdeyo, uba ufu, ufu, tu basi. Fudi gini lifu. Alawa. Alawa shia zaheda goni. majali asuka vuhu watu wa suba tu majali asuka wanyawe wa murungali hamfalume umana mvale umana mfalume tulakabaki alorengwa alofungwa ule basi ule akuta umana mfalume ule ambrole amambia nsumumu ule avanu wende zao uwa murungwa ufuroro usiongo mwambe na umulia ande zaida goni ule
ule ule ule ule umana mfalume
ule apapaku umana mtule akuro ule aligini dagu ule umana mfalume ni watu wao numaji ya shuku ya mama sikile kajwa litu mfalume arongwa inti bure bure mwanangu ashada goni na maji ya sushuka asheleneza mba ambia mbomwa mba mboila enda ashelemeze alo shelemeza walale muhammadi msuhirwa hamfalume injimwa baanda swala hai watu wake sivale taijima baanda swala wajia pia hamfalume sasi mfalume rizia amba nsaha wana taurimadi na rastami na bunu na muhamadi bundra na inzu mwere mazungwe mtumu wa ulali gini mtumu mfalume darongo wao mtumu wa ulali gini linleo atojololau mwana wangunu ama atuali anatali kuna mbewami mbewami amba no jame diladi mwana mtumuri sulimbaza fumo Shanza jubavu mtu wa ulali gini atohea fumo jubale na tabakira ya rambu. Tabakira ya rambu nekashi ndi aji tabakira ya rambu ile tatisa marataru wode wa yato jololau mwanangu. Tuna me madzi. Watu walozungu hata kawasumona. Wazungu hata pia nafanya lafu idagoni pia kawasumona. Ata wange hakoko walupara koko lorongo. Wami mtu wangu na mene ni nyawazani mauzo na madzi. Wami mtu wa mtu ujaba na vale mwana mtu wa jandri ya koko vule vale alo ziti ni kiabi ya zieza kuruda jibama sisi pia taurishi ya timdili andre vale wale wala wa senda zao baka wa koko li wakia kukui kukui nirongwa kukui kwa abiani tungwa ronda ha kukui nirongwa rana miwaregia ha koko wa mdunga ya koko wa mfunu kwa libya doluna mwana mtoto hai nabulisha mpontaneka amba narindu narimbingi wambingi walo mwambia mfalume mbari zungu hapia karao nwara unode shiati ningane wale wakamu naja hee basi amarastani alaho kwa mide na lula wa mdu nchoya atamu ya lungu sayi udayi atana kapu babali wako amba hana mwezi mwana shiati oringalieroni mwana shiati aitidewani kamundishi sako kuruda zini shkiru wako kumasilisi kuruda usondra kia mwila ahiavale tamu paralifu mwode ya ketiga ajirambu wati marahanda marahima dewa ya shkiziwa alweziwa tongroni ajada goni vale ya watu wande ya mfalume mvadewa ya mfalume alotoa vao akundisiwa hau turi ya keti ato pia mahadisi aleta aliafanya taa ulali gini alodwa na umana wa mfalume ule duwa karamu poli na bali na turne duke hana ringale basi ishaadu mele ikavale lorunguwa mwesini bangani tasku ya saba ipasua mbuzi zile zilawa na kuu zile zilawa na anadamu wale wala wabe wakawa wade grafu wakawa wade vale walolisiwa na ubu wa tahani ya wanadamu mzimbuzi zilisiwa malavu tazi jazibono na vole lijali tanga kama kana
Kurungo
mwana mtole ili ya kurungwa namjue 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 amba namjue namjue wanyi namjue rangu wangi ya jumbeku ni kula amba rangu wangi ya gini lini ditari lule waula wa jumbeku ni kungia amba namolu ula lisuru diraha matozi pandambali mba damu na itihembali matozi pandambali yesu nipahe ifu mama matozi pandambali usunipahe wantia tasi tasi lezi mabandra ale mbozi
ginilele la maulawa matozi ya sunipahe na
ginilele manamore ma ginilele likulada mkuru mbali basa kurungwa matozi panda mbali
ndatia mbali
oba damu tia mbali sisi wanipaha wanilisi wangu milisi wangu watia kasi mabanda mabandrali
mbelelewa
ewa
mbelele mashu haa jimilele kule adam chumila kurungwa na mnina nulila nini basa kurungwa matozi ya mwana adamu ya na itu paheo ya sinipare mimi
mesobor kurungwa mwananza matangwa nani mwananza matangwa nani mwambie baba na mama mzee kapa duniani keleka miwani kapa katinjo na maele mkamara za mimba na makiuli ya janyonzi nyonzi
uo mwanamsa wanyahe wakumwinga taa wanata saba basi moja kamzuri akuvenzeshana na dandagoni akuvenzeshana mafalume akuvenzeshana dunia basi wananyewe wale akuvenzeshana mehe na babani akuhirwa mwanamke basi wananyewe wale wakumwenga tamwe basi wamwambia mama ndiye mwananyatu endela tahe kuni mero ngwamba mwanamke angu mtondo ndatiemba ah mama asibiri kumbringa mwananyatu ramla ribera tahe kuni arungu hana mwende na njera kana mwana anguo mbae lewande malavu nulu alotazi kuni wazifungu fungu wazete kwa kimbinga mabule mbile wa bala nazi tuvali wa mwiri mwanamze mwanamze wakoja na fenesi mwanamze havira vavo leo kwa miba vira vavo uje mwanamze avirika kutampara vale gova hapulia ngamani monyo aista watala wavingi zikuni wandi naya wadisamba hapa wanyusungisa mwanangu wa havi ambarika vale dhibwi mrenge la ila ila alata dhibwi
Kinyama,
kinyama
ija watu. Mero nguwa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wabuda matu, walinitofu ya matu. Ata vula wakoko, suku ya saba, vula wakoko likondo kaku. La mwenda hule ya suki ya monyo. Kukole msire mawa, unile guwa guwa nunga ya. Mwanamza mate mwe nani, mwanamza mate mwe nani, mwambia baba na mama, mzee kaka duniani, peleka miwani kapa katinjo na maele, mkamara kwa mnibana, makio liye janyoti. Aruwa ukatao kunibabu, wa mwenda dagoni, mwambie mayangu na babangu. Amba waeza ya mzee kafa bea duniani. Peleka miwani kafa katinzwa. Amba wae kafa ala katinzwa. Na maele mkamara za mimba. Amba mabelea ya sona zatana mara na imimba. Na maki udia janyonti. Na maki ya sudila nyonti. Imo nyoho. Kwa kukulia jarongo. Amba. Mwana ule. Mwana wabafu apulianka na nyoho. Vroma goma da gom 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 watu anguli zani. Na mwendele ni stambuli. Mwanga woi wa stambuli. Na mwende stambuli. Mwanga roni arwa mana mtadi ungama ni wakile mwanamze. Vende watu. Amba aaa niwe mwanamze. Mwishikizi wa shikirua ulingo. Ushukurule ulingo. Ulingole ushikizi wa ule. Mwanamze ya babiwa sawa ya jame. Mwanamze. Usulile Kenya, mwanao tunamba. Nekazo tehode munteo na munteo wa minetikana mwanamze wangu. Nani pia, wakadhalika na wanyine kamsu mtea. Kazamblene za mungu wanyeno aja ufanya na mneyo. Amba hina mwananyangu wa buwa maji. Amba, yodo siku mwezi mwa huguwa matia humuni mwanama mwezi mwa buwa matu. Wamono mwanamze wa ule. Mwanamze ule arungamba mama. Wananyangu duwa lontimbia ngama. Esa balabala ja unalopuli hama yangu. Bas. Mwana inge wanatale tamu. Kalas wa baskave nza taa wafu. Ewa. Basi hale za njibe. Madara uku kaundu alale. Basi narilishe utoketi vankulia sasukuto tamani. Mihire tunto zotolea.
kula siku wasiwani mkaraitoa.
Matongo nyingi na
sana. Wasiwani ilo kukuila lufuwa. Kuma jini huo. Mkua wanata elewa. Wao, urde mwana mchewe na mwana mchono. Unde mwana mfalume, unde mwana tajiri. Basi wako venzana.
First day there when we were with George and Jean-Pierre, mm-hmm. and we got caught in the rain?
Yeah.
Do you remember that?
Why was it caught in the rain?
Remember because it was the rainy season and we got caught? Why? And we were all soaked? Yeah. And we were laughing?
Why are we laughing?
Because we were being silly. And we were glad we were there. Huh? And Daddy and I were glad we were there.
Where? Yeah.
At the Camoros. And we were laughing like a couple of little kids when we were soaking wet.
Me too.
Remember all of us were?
Yeah. So one was on that side, two was on that side, and three was on this side.
We were running down the street, mm-hmm. getting soaked.
Yeah.
And laughing all the way.
Yeah.
Mm-hmm. Yeah. Yeah. Want to pick your story?
Not yet.
Well, it's bedtime. It's 9 o'clock.
So watch this. I can do something with this.
Are you going to start finding things to do so I yell at you?
No.
No.
Watch.
I'm watching.
Honey, you're not supposed to brush your hair for this.
Suppose.
I'm grown up.
Can I pick the story tonight?
Yeah.
Yeah?
Which story would you like?
Peacocks or elephants?
What else?
Well, one of those two.
What else?
That's all.
No.
One or the other.
Let me see.
All right.
What else?
What?
This one. This one make a pink.
Yes, it's gonna be.
Oh, we already did that.
Should we do it again?
I did.
I sure did. Good night, John.
Good night, John.
Hi, dear. That little episode was on Sunday evening. It was Zoe's bath time and bedtime and all that, as you probably figured. I wrote you a letter then. Sunday night, and I didn't talk to you on the tape, kept you posted on current events and all that. I worked day late on Monday, and I was in neurosurgery helping out. It was kind of a slow day. The doctors were busy down in x-ray, and we never started our cases till 11:30 in the morning. So we came, sat around and helped out where we could, you know, in the other operating rooms until we started. And then we worked right up until 3 o'clock, and even then they weren't done, of course, you know, since they started so late. last night I went out with the girls. Sharon was working, so we didn't play pinochle, but a girl named Donna Rose and Judy and I went to the movies. And since I've been so down in the dumps, we went into a really funny one. It was called The Duchess and Dirtwater Fox. And it had to be the funniest movie I have ever seen, John. It was George Segal and Goldie Hawn. And we sat and we laughed through that whole entire movie. It was so funny. It was a riot. She was a local whore. And he was a cowboy. Bank robber, thief, you know, you name it. And, of course, the two of them got paired up. And he was always fooling around with the women. And of course, that's how he picked her up. And in the meantime, in the beginning, he helped these fellas rob a bank of $40,000. And he picked Goldie Hawn up this night in a bar, and she doped him and stole the money. Well, then he went after her to get the money. And then, meanwhile, these other guys were chasing him to get their money back. Instead of giving them the bag of money, well, they were being, oh, this is getting all detailed. The posse was chasing him, right? And instead of giving them the bag of money, they got a bag of horse shit. That's when he met up with Goldie, and she stole his money. And then the bad guys and the posse were after him both. And he caught up with Goldie and got the money from her, and then everybody was after him, and they took the money back. And, of course, they went after the guys then to get the money. And yeah, lost my train of thought. And the bad guys and them got together, and George Segal got shot, and his horse named Blackjack was something else altogether again, got shot. Goldie ended up taking a shotgun and shooting all the bad guys and killing them. And then George Segal was sure he was going to die, and she picked up the bag of money and made him get up and chase her, and then the horse came after her too. So neither of them were really dead. They were just... It was funny. You can't appreciate it the way I'm telling you, but oh, it was funny. It was a riot. Then we went to the Encore and had a couple drinks. Well, I had a couple drinks too many, and I was completely loaded. Donna lives in Moxham, so she was driving. She brought me home. It's a good thing, because I never could have driven. And I fell asleep on the couch in the TV room then. And woke up at 4:30 and just took my lenses out and clothes off and went to bed. And this morning I woke up and stuck my head in the pot and threw up, and never again. Wasn't worth it. Zoe's a good girl. Sandy's sister babysat with her last night because Kevin and Louise were getting company, and Mom ended up going out. And I had, of course, had plans to go out, and her sister said she'd watch Zoe, and that worked out really well. I'm glad. You know, I don't like to leave her with just anyone, but she's big enough now that she can pretty well handle any babysitter. And she kind of enjoyed it. She's been a real good girl lately. She said in the car on the way to school that she misses you and she'll be glad when you're home and to stay home. She said, you know, Mom, we're both sad. She said, because your daddy died. And she said, my daddy's far away. And she said, we're so sad and lonesome. And it's true. We are. We're pretty sad little girls, your girls. But we're trying to be patient. I'm sitting here with Lee Ward's catalog in front of me. I'm finally ordering those tablecloths. And every time I go shopping, I think all the stuff I have to buy to send for your friends there. And tell them to keep the faith. It's coming. Mailman came this morning and knocked at the door, and I thought for sure he had something for me from you, but he didn't. disappointed. It's been, it'll soon be 2 weeks since I heard from you. Doesn't make me feel very good, dear. I miss you. Wonder if something's going on, if the politics are shaky again or what. But, we'll see. I don't know if you can hear the radio in the background or not. Playing good music this morning. Making me sad. I worked through to 11 today. It's supposed to be daylight, but one of the girls asked me to swap with her. So I told her I would. And then that same girl asked me to trade her. She was supposed to be off this weekend and work next Saturday. And I was supposed to work this Saturday and be off the next weekend, so we traded because her daughter's having her first communion and all that. Doesn't matter to me. The only thing I don't want to lose is that 18-hour call, because that's lots of extra money. Yeah. Can use all I get. Speaking of money, according to my calculations, between the two of our accounts, we have about $1,500. That certainly sounds juicy to me. That's halfway our trip to France, right? As long as I can keep it going. I mean, you know, I know you're going to be using your money, but as long as... It just makes me feel good knowing between the two of us we have that much, and hopefully I can keep saving and get all I want to together so we can enjoy France. There isn't much else doing. I can't say I'm looking forward to working tonight. Things haven't been quite as bad as what they were, but... Oh my. You know, at work, straightened out pretty much. Everybody's generally peeved. You know, it's... I told you that mess with Tinerella. Nobody's very happy. That'll straighten up. The old bat. Zoe didn't get to go to school yesterday, Monday, because our weather, you won't believe our weather, we're having snow. After 80 degrees last week, we're having snow this week. Anyway, of course, Kevin's car wouldn't go, and so Zoe didn't have any way to get to school yesterday, which didn't make me feel very good because, you know, as far as I'm concerned, she needs to get out. And Frank and Em went on vacation this week, and the weather's yucky anyway. But we got her new coloring book the other night when we were up the mall, and so and it's one of those busy books. So she enjoyed that, I guess, all day and watched TV and, you know, just stay in. But I took her up to school this morning. She was glad to be there. There isn't much else doing. I can't think. I miss you, Joan. I'm so damn depressed lately. Miss your beautiful body. And your hair must be nice and long and delicious right now. The way I love it so I can play with it. I miss holding you. You know what I think about all the time? Your arms. Isn't that dumb? But you do. You have nice, big, strong arms. Muscles. And I like to play with the fur of your chest. I like to hold you. I miss you. Well, time's gone. Not very fast, but it's gone. Not to harp on the sore subject, but, you know, if you could come home earlier, there's time in the vacation schedule where I could take from the middle of September, you know, the last 2 weeks of September. I know that's, I know you don't want to do that because of Ramadan, but if you change your mind, it's food for thought. You just have to let me know so I can change it. Okay? Take good care of yourself. I hope you're doing all right. I hope the mail's just hung up. I hope nothing's wrong with you. Hope your health is holding out. I wonder about you all the time. I don't worry too much because I figure I'd hear from you if you're really feeling bad, but I think about it though. Take good care of yourself. We love you. We miss you. I'll talk to you tomorrow. Take good care. Bye. Hi, John. It's April the 28th at 11:30 in the evening. And I just got back from playing cards tonight. There's a gap here because last evening I wrote you a big, medium-sized letter, let's say. I received two tapes yesterday, a letter, and a batch of field notes. And, of course, I was tickled to death. And the last tape was mailed on the 22nd. It took 6 days to get here. And I just can't even believe it, that it came that fast. The only thing that I was really distressed because you were so down and because you hadn't heard from me for so long. And I was especially upset because I've sent you so much and you haven't received any of it in 5 weeks. And I am convinced that those guys are sheer, pure idiots there. I know they're screwing up the mail. It has to be them. I mean, they're nuts. I don't know how you can confront them. But they have to be holding your mail back somewhere. And I think it's really rotten of them. That I received another cassette today, and I was really surprised. It was the one you started April the 1st, which means you would have mailed it. You would have taken it to the post office the 6th through the 7th, and the postmark on it was the 16th. Those stupid bastards held that tape. They held it for over a week. That makes me furious, and I think you should say something to them. That really makes me mad. There is just no call for that. They have no reason to do that. Just because they're lazy? No, I'm sorry, I can't buy that. And they're also charging you, what, $7 to send a tape? They got rocks in their head. I told you before, it cost me $1.50, $2 to send a tape. There's no reason on God's good earth why they have to charge you $7 to send that thing. It is so light. I'm just about in a rage. I could strangle those guys. I really could. It really makes me mad. Let's see. Your tape today was nice. You know, I really enjoyed it. You know, yesterday I listened to 4 hours of you being down in the dumps, and I was just crushed. I just felt so bad. And this one today, you know, I realized it was from a much earlier date, but it was good to hear you sounding good. You know, you weren't so distressed, and you weren't depressed, and you were getting a lot of work done, and you were enjoying it, and yeah, I really did enjoy listening to it. And I can't help but get down in the dumps and even almost mad at you, because when you're that down, I just feel like saying, bag it, just get the hell out of there. So it feels good to hear you when you sound a little bit decent, even if it was a while ago. And I hope that, well, I'm sure you've gotten some of my mail. Otherwise, you would have sent me a telegram last week. So I know you must be in a little bit better spirits. At least you've heard something. You know, God knows what, but something. I was... As soon as you said, when you put those sneakers on and you found something in your sneaker, at first I thought you were going to say that, you know, there was one of those damn centipedes or a mouse nest in your sneaker. But when you said it was at those watches, I remembered in a second that that's what I did. I put them inside a sneaker Because I didn't want customs to snoop around and find them, because, you know, I figured they would think you were taking them back for profit. So I did. I put them inside that sneaker, and I guess I never told you, which wasn't very smart of me. Oh, dear. What are you going to do with your old lady? And one of your tapes that I got yesterday, you had mentioned about Cameron Dean dropping his watch and breaking it, and I couldn't figure out where Cameron Dean got the watch. And I thought, you must have them. Where'd they come from? Well, then, of course, today when I got the tape and you said about it being in your sneaker, I realized, you know, that you'd given him his watch. But I can't believe that idiot actually dropped it on concrete and then didn't understand why it didn't work. You know, I think I get, not bitter, resentful maybe. It just seems like you give those people so much and you're always lending them money and you're giving them nice things. And, yeah, I guess I do resent it because I feel like you're being taken advantage of. I don't feel like you owe them anything. Too many small little things have happened that make me very angry. You know, like that I just feel like you're being taken advantage of. Makes me mad. And that's why I don't like to buy things for them and send them. And I'm glad I didn't buy a watch and send it, or I think I really would have been angry. I just don't feel like you owe it to them. I'm sure they probably overcharge you for things, and just the money that they owe you, I don't like it. And I'm afraid that you won't get it back, and it makes me mad. And Mary Lou just came strolling out. We've been snarling at each other this evening since we've been back.
No, not me, it's you.
Oh, not me, it's you. You hear that? It's all my fault, right? Got it? Oh, this woman. I got a bunch of books from the Literary Guild today, and I'm really excited. One is the Gentle Toss a Day. One is, it's about elephants. Remember that one I ordered about the elephants? And the other is Nicholas and Alexandra. And I'm really anxious to get to them. I think I told you I started reading Fatu Hiva, and I really enjoy that too. It's, you know, it's a young couple that are somewhere in the Polynesian Islands, and that's just exactly what they're doing. They're going back to nature, and the lifestyle there is, and the food and all is very similar to what it is in the Comoros, and it's pleasant to read. I enjoy it very much. The only thing is they've isolated themselves from the people. They don't want to have anything to do with the people. So I've been reading, and right now I'm sitting here working on Vita Lee's tablecloth, which isn't coming out as nicely as I expected, but it's all right. You know, I'm such a picky perfectionist that have to be absolutely perfect to the stitch for me to be content. I'm soon going to run out here. I don't know how much longer I've got. Not too much, I don't think. Maybe I'll continue on the... Oh, well, what the heck. Let me get my thoughts. Okay, I've sat here and thought for a minute. I don't have too much more to add about your tapes right this minute. Yeah, I know you had a lot to say, but I have to digest it a little bit. You know, that's 6 hours is a lot for a 24-hour period to get sunk in here.